Money.
Big shout out to Vince on the beat, by the way.
Mini Audi, I don't play by the rules. It don't matter what you read on the news. Ordinary.
Mini Ordinary.
Mini Ordinary.
Mini Ordinary.
Mini winner, so see where it could lose. Mini bazookas, I paid on my dues.
Kwa mjengo na saka kodi, kwa magoti, deli unaomba sagodi. Weni wina na uchoki, definition ya maodi, definition ya maoji. Ordinary jitambue, usisikize maoni. Siwezi lose, odi bets, jackpot, ninaweka na blue. Finger kwenye trigger, sasa na pool. Namba nane wakilisha the old, shanti flames, wakiuliza ni uu. Ordinary atuchezi na rules, mi wanawaka siwezangi cool. Cinderella nimefitio shoe. Big up to mama, weni ordinary. Big up unafanya gamini ngare. Bado mapambano fanu silale, Sunday to Sunday. Tuko inje, tunasaka yo ganji. Tulie nini naleta nyumbani, kasi mimi unadhani ni nani. Na maodi nime pull up na gari, shanti nimbuzi nipeni majani. Mboka ni real, sambaza injili maodi wati. Nasaka yo meal, ni passion inafanya na keep it real. Nongeza bidi, milima mabonde nipate yo dream. Ordinary, in ya wale wazi.
Mini Audi, I don't play by the rules. It don't matter what you read on the news. Ordinary,
mini ordinary.
Mini ordinary,
mini ordinary.
Mini winner, so si wezi kulu. Mini bazooka za pedo madu.
Ordinary,
mini ordinary,
mini ordinary.